Yeah, you know, I'm the man from the ghetto. I smoke in the ghetto. I feel good in the ghetto. Mi nimetokea ghetto. Ele shimu ghetto, mana ndo limenifanya nimekuwa. Mala kwanza kuwa na ghetto. Likuwa na ghetto mbalo, hata kilichoma na kisuli na ungua. Oya wanangu ghetto, nalala na gesi. Kwenye langu ghetto, kuna mende wana deti. Kipindi naishi ghetto, kula kukinipa stressi. Mina deti na mama ntirie, ili nile kiwe pesi. Usiku silari, bila kumuomba mola. Nikimaliza kusali, natandika shuka langu na bakola. I'm the man from the ghetto. I'm the man from the ghetto. Ghetto.
Ghetto life, yondo life yetu sisi. Hatujai kuacha shikwa na polisi. Ghetto unafuka moshi, watu wanakula nyasi kama msosi. Napikwa gongo kama wanja fisi, mapusha ndo mabosi. Kama una donation na wezi kula, sindo chafu za manzese zinazokaba wazo sula. Dogo la saba meshendaga mpaka jela, kwetu ni kawaida boda boda ndo imekuwa ajira. In the ghetto, usione kila mtu anapiga nyeto. Wengine unapisikali kamisa mobeto. Kiziona wezi amini ndo zinazoficha mifuko. Defenders na poibuka kwenye msako, atogopi pisto. Sache vya tunje za manavyo ndani. Za manavyo sijo kagombana na jirani. Wakishua usishangae ukiona panya hadi ndani. Jongezo kisha zama magetoni. I'm the man from the ghetto. Famous.
Ghetto. I'm the man from the ghetto. Ghetto.
Matatizo kiapa mgongo amaanishi unaacha nyuma no. Bora maskini huru kuliko tajiri mtumwa. Ghetto nilikuwa arosto ila kukauka watoto. Amina napishana na dotu pekupeku kamrisho mpoto. And when the streets go cold nikatembea na chamoto. I wake up and hustle, yeah that's all I know. In a scat pack while selling gas on the low. Na flex kamiereka when it's time no ball. I play cool for a bit so I can peep out of flow. Ukishani tupo sinipangia wa kuniokota. Na nikizi sako sinipangia wa kumpa. Umaskini mwiko minatafuta chapaye. Kama haujala utaona mnofu kwenye daga. Kuliko shibe masimango ni bora ni fena nja.
Lango gero kizama ndani gombe toka. Kupoya mta kuna godoro anashuka. Oh yeah. Asosobe ukakuta wauna na smoke. Weza sema wakifugiza na corona. Atoro kazi, ilo siku kazi tunayo. Tunapigana na kunguni nye mnapiga bao. Teta wa kazi, na ekasha turuka kwao. Ana mimba ya muna mbae na era kwao. Ketu lenye wewe kupanga. Chumba changu chumba chambele mganga. Hakuna chumba kina danga. Paro mwenye nyumba napita na kanga. I'm the man from the ghetto.